ingxenye enkulu echaza ukukhula. Ukukhula ngesikhathi iminyaka ihamba. Ukwehlisa ukuncika kwabanye, dependency. Unyukele ezingeni lokuyimela ngokwakho, independency. Ngokwengxenye kumele kube kanjalo. Kodwa khona ugibe futhi. Angiqale ngikubingelele, ngifudumala ngamukele futhi enkosini yethu eFresh. Ngingusibonelo Pete wakangema, ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Ngesikhathi iy'ngane zethu seziba ngabadala, kuba intokozo ukuyibona ziya ngokuya zingasancikile kithi ngokuningi ngenxa yezinto esisuke siyifundise zona. Ukwazi ukuyimela kumbe ukuthi umuntu ancike kuyena qobo, kuhle lokho. Manje pho, luphi ugibe kulokho? Yebo, angithi kuba yinto ehamba kanje. Ekuyiqaleni wena ngokwezinto okwazi ukuzenzela, kulolu kugcina usuncike usuthembe emandleni akho esikhundleni somusa kaNkulunkulu. Nansi indlela umphostoli uPawuli abeka ngayo kwabaseFiliphi 3 verse 4 kuya ku-7. Nakuba nami bengaba nokwethemba enyameni. Uma omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni, mina kakhulu. Ngasokwa ngosuku lesishiyagalombili ngingohlanga luka-Israyeli, owesizwe sakaBenjamin, umHebheru wamaHebheru, ngomthetho umFarisi. Ngokushisekela ngingowazi ngelibandla, ngokokulunga okusemthethweni ngingongasolekiwe. Kanti-ke lokho kwakuyinzuzo kimi, ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Hey, uPawulu wangenye indoda nebala, walandela yonke inqubo kaNkulunkulu egcwele ukuzazi yena futhi encike kuye kokwakhe ukuqonda. Wayetshela ukuthi ibambe ngakho ey'ntweni kaNkulunkulu kwaze kwaba ukuthi usehlangane noJesu. Ilapho kanye aqala khona ukubona ukuthi ifa gugu lakhe, amandla akhe okwazi ukulandela imithetho, kwakuyinto engelutho, engenani futhi ingenanani. Ungancika okwakho ukuqonda, ncike emseni kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu ungamandla oguqulo. Umusa kaNkulunkulu ungamandla oguquko, uguqula konke ukuze themba kwethu sibe sigwegwile futhi nakhona. Ilokanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Kungenjalo, ngena kwi-Facebook page yethu ethi Izwi Elifresh.